naogopa, naogopa. Santa na wapi ukiniacha? Sunajua kwako nimenasa. Mana penzi lako shata shata, kama mateka umenikamata. Moyo wangu mimi ushakupenda wewe, usiniache mimi, siwezi bila wewe. Moyo wangu mimi ushakupenda wewe, usiniache mimi, siwezi bila wewe. Zako naogopa, naogopa, naogopa. Bila wewe naogopa, naogopa, naogopa. Kukukosa naogopa, naogopa, naogopa. Mwenzako naogopa, naogopa, naogopa. Maibu kwangu pa wewe tu, shahidi Mungu juu. Umanikiwa na wewe inawachoma, penzi letu mimi na wewe linawachoma. Moyo wangu mimi ushakupenda wewe, usiniache mimi, siwezi bila wewe. Naogopa, naogopa. Bila wewe naogopa, naogopa, naogopa. Kukukosa naogopa, naogopa, naogopa. Mwenzako naogopa, naogopa.